DJ Schwaz, Mambo Bad.
Ladies and gentlemen, it's your boy Kylie Graff, and I got Chris Thorpe with me today.
DJ Schwaz, the best thing to ever happen to good music.
Nigga spit, I swear. See, dream born a chicks who stare. I feel to me, one gonna spit me rare. You don't think it's fair, then you can go ahead and diss me. Yeah, Gavi to Zango ni fake, Zango ni vitu faker. This rapper softer than used tissue papers. Squabba kufundishwa toto matusi. Talk of the town, cabo noko na mbusi. Rap wangu piashara kama poko na mtisi. Usoku ni chokoza, ni kao na chokoza Lucy. Utapigwa makofi na utagongwa mabuzi. Nindo wita ama nigga wana mohawk mambuzi. Christoph, mini big meat, now when you recross, either way, in the street, lazima ni hit boss, si piggy damn, won't you catch a fuck?
Everywhere that we go, we be happening, we be happening, we be happening, what we be happening? Kylie Graff, Christoph, we be happening, what we be happening? And everywhere that we go, we be happening, what we be happening? In the 254, we be happening, Christoph, Kylie Graff, we be happening.
Kwa sigara, dem super mpaka mascara, kwa shingo chaza shambala, kukando bada Dara, Christoph, mina kata MCs. Roll draft by, yeah, murder MCs. Mini mpwak kushinda theory ya banjo. Mini big na rap yangu ni safi sana si. Shafu kama pig, hini fancy yes, rig. Madrapa na what intrigue, kangala ni eat the fig. Jumi, uvuta tree, nipate mercury. Si beti zama spree, mi uke dem na chapa mpaka nasikia kupi. Na mpeleka fange richo, haka kunyo tia. Wachane na boy mafala juu, kwangu wa shati. Mina tema tema, yani muse beat. Kushinda nyoka, wona bai shati mtumba. Mi Dubai, footlocker, mina rona STL. Web bada unadai keko.
Everywhere that we go, we be happening, we be happening, we be happening, what we be happening? Kylie Graff, Christoph, we be happening, what we be happening? Everywhere that we go, we be happening, what we be happening? In the 254, we be happening, Christoph.
Okay. Gonna be a shot, close and tight, flow so tight as Chris Cantata, young in pala, like Prada, kama wezi shikanisha basi weni fala, basi weni fala, mina enda pale kila kitu dola dola, president Moi kibaki wana hola, na unesha kidole, pole, tubo tubo kubwa kama ligros, pesa zetu munafanyia what, kazi kwa bijana pesa kwa maboss, wacha kuwa floss, ati waseni wata get ganji 20 that, nitakuwa 54 made it under that. Yes, bereta mahuko wa shati ya kaki. Check karatasi. Kareke. Yeah. Kareke. Mini Estiela, the bigger, the better. IMC on the mic, come tester. He be a shara, ni ka M-Pesa. Wesen, tarisi. Na ka usen, uski. Be a shara, ne, be a shara. Okinyo na hawe, ni edige hara. Okinyo na hawe, ni edige hara. Okinyo na hawe, ni edige hara. Be a shara, ne, be a shara. Be a shara, ne, be a shara. Be a shara, ne, be a shara. Okinyo na hawe, ni edige hara.
Java niko busy na mziki ndo wa nikwizi. Na flungine maji maji utadani gidi gidi. In other words niko teina java. Juni lisikia pia kukula maini swag. From the business land, Nairobi to be specific. Crew cat purpose na changa illicit. River road baby, that's where you gonna find me. I be getting my money fast, calling people how the money. Niko na M-Pesa cooperative, niko na equity. Pesa ni mingi ni mevisha, so many na publicity. Paparazzi pick my picture, then tuzi on the BBC. Da shika ma meter busy, mejipa juni me sign na DTP. Be a java baby, what it do me Stella? I'm the man with the power, so I make you feel like Cinderella. And I'm making a shower, so hope you got your umbrellas. Y'all be a shower, baby Stella, go ahead and tell him.
Be a shara, ne, be a shara. Okinyo na hawe, ni edige hara. Okinyo na hawe, ni edige hara. Okinyo na hawe, ni edige hara. Be a shara, ne, be a shara. Be a shara, ne, be a shara. Be a shara, ne, be a shara. Okinyo na hawe, ni edige hara.
DJ Schwaz, the best thing to ever happen to good music. DJ Schwaz, Mambo Bad.
Nikifika club, watu wanatokelezea. Si watu wako wengi manze wametokelezea. Abbas na Chantel wametokelezea. Cheki vile hizo macho zimetokelezea. Hizo haga zimetokelezea. Sababu wanasema timi na kulambolea. Misupuka stiu na matoplea. Za high school vile huwa zimetokelezea. Niko fresh bila prince ile tokabelea. Natoka keja bila makeup sijajipodolea. Na bado na nimetokelezea, nina brand na manipo zimetokelezea, magazine bado haga imetokelezea,
naweza kufikia ukinitembelea,
ukikosa besa zako watatokelezea, natatokelezea, natatokelezea, utawapokea bora watatokelezea, cheki vile hizo nyele zimetokelezea, zari hana kando zangu zimetokelezea, ata zikikato bado zitatokelezea, apa
Kimetokelezea jicho nyanya cheki vile zimetokelezea oya nimekoma nimekula mimea nilibugia mabajia zote kwenye sinia hadi kautambika ngu kakatokelezea tokelezea kasi solea sunge paka nivea nijea kimse kimetokelezea na msupa ametokelezea nimu nadunga masupra jomu mishapotea izo njomu feki feki zijatokelezea simu najua na bado muna jitetetea eh. Kuna watu wengi unichorea mimi liwapewa waya na wakanichomea lakini mimi
DJ Schwaz nikawachorea tunajua
watu mabaraka zitatokelezea
on the scene nimetokelezea Chantel ni wini nimetokelezea Abbas alinitoa nikatokelezea 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 rhymes kama zao na zikatokelezea kwenye show watu wengi wametokelezea walilipa wakaingia na wakapolea wanajua vile sisi tutatokelezea
kuna watu wana nyingi duniani na watu fani fani na kabla sijatamba kwenye fani sikuishi na amani nilikesha na maombi nikiomba Mungu anipe nafasi nikaanza kuimba hey. Mabinti wanisaka hey. Una kule wanichangamkia yeye ayo heri uliye kwenye Range Rover ama uteke kwenye boda boda ukose usingizi runda masaibu yanakufuata.
That you're gonna love me for sure. Unconditional loving for rich and for poor.
Heri uliye kwenye Range Rover ama uteke kwenye boda boda ukose usingizi runda masaibu yanakufuata.
Heri uliye kwenye Range Rover ama ucheke kwenye boda boda ukose usingizi runda masaibu yanakufuata.
Sanduku JB isi dumba ni tasha mafans na JC ta hit Kampala paka Tanzania kwa JD eh. Boom shaka boom hii ni dumba la AA udada ni tuku mdara baby isi remix yetu ni remix of the year those of us in middle opinion sema the A have it super rapper super singer yeah. Noma sana utashanga asana sana shukran thumbs up dada kweli umeshi beba jibeba akuna
off on the mic, I be taking off. Let me bust a verse on these rappers who claiming my style is so set the bar. And I break it off, took the game and I'm skating off. Feel it's rapping the game and I got a feeling the pain. So put your hands in the air with my side to side. Looking fresh from head to toe, I'm feeling fly. Spot your girl looking at me and she wearing a smile. So it's only right I take an apple waving goodbye. Man, I kill the song and I'ma bear the remix. Spitting bars that out of this world, something from Venus. You might think that it's easy cause I make it look breezy. But I started from nothing and turned it to something. So all my party people in the club, let me hear you clap. No tricks, no games, just a skill to make you clap.
But I living in the sky, don't care what they say. Licking my tap, we drink it all day. Fly till we fly, till we go crazy. Gumbala, gumbala,
Wanna sema lumba, kumbeni jasho, sema Wanna sema lumba, kumbeni jasho, sema
It's your birthday,
DJ Schwaz, Mambo Bad. DJ Schwaz, the best thing to ever happen to good music.
Working from Monday to weekend. Only part time celebrates, we not sleeping. Love child, I'm in Lina DNA and key. The straight vibes from the club, no them can't beat this.
Tegeze tu mwanangu mzuka tukive tumona unanichanganya. Niko fiti mwezako hofutu ni kwako mwezangu na nzingua.
See me work hard, me just got paid. Pocket full of cash, really tall, me not afraid. Want to get me swagger, I don't know it's kinda late. Looking like a star now, sorry for the late.
Kawani feel jo karibu. Si tuko hapa tumekuja kuharibu. Leo tuko hapa kuwakilisha. No, it don't get no better than this. So one, two, three, go.
Lego, watu kwani wanataka mengo. Kunyeshe meno wabaki na mapengo. Itabidi nime cool. Hasira isifanye mini lose, hey. Mungu wa sante kwa maheta. Wakajua vile wamenijenga. Wakajua vile mupenda. Kugonga, kuroga, kuhit na kucheka, hey.
Unazuka mwanangu na runda na ruse. Na nito kichanganya. Kujinis na madu, ujinis na masela. Pani kwa ichanganya. Kamu wale
o.
Kamu wale o. Kamu wale o. Kamu wale o. Tunaruka masela. Kama vipi ni mzuka. Tunaruka majita. Kama vipi ni mzuka.
Was Mambo Bad.
Lakini afadhali ni kwa
najibeba. So ni kipi kipya ambacho utanipa na mimi siwezi jipa. Si eti na kutesa, no, ni hali ya maisha. So ndugu yangu makinika, naona afadhali nipambie na mapema, ya kuwa siwezi kuomba.
Geti kali, toko kujuku jotulia na jua kali. Najua kwenu mkosa mkona mali, lakini kuja nikonyeshe yangu ya mtani. Wacha gari leo panda matatu, jue mewaka tachukulia barafu ya ukwaju. Lanchi ya nguvu bakulia supu, mzecha leo ni mahindi na njugu. Sose ya nguvu juo moja wazimu, bado tamaliza na uji ya ndimu. Hakuna kebab hapa piga ndondo, hakuna pizza hapa piga muhogo. Usione ya kuteuka ni kawaida, wacha tutie roni mtantu kishinkisha. Hii ndio besi utulia, pale ndio grau bosi ugusia. Majioni movie pale ni mbao, lazima tunaza jutu kituka na karao. Mtoto wageti kali miskujishi, hivi ndio vile mtani siwishi.
Mtoto wageti kali mimi, uwezi kunifairi baby. Ikiwa woni mind ikweli, basi hakikisha una mali. Eti wataka ni kufuate wapi?
Lazima nigete tunza mwanangu.
Twenzetu
leo ni lazima nigete tunza kwa razangu.
Twenzetu
leo ni lazima nigete tunza mwanangu.
Twenzetu
leo ni lazima nigete tunza kwa razangu.
Tunda
leo ni lazima nigete tunda, nione kinanziri kina kilunda. Acheng eh kinanduta, cheki nimengara marinda. Akala chini tule boya adida. Na washwa nina mabesa, weita chafu wa meza. Ukiona shore beste kuja, kikulenga katika na ukuta. Dija kibo tunamshtuka, kwende ya chapwe na machupa. Kini ya kibamba tunawika, leo staki shida kusumbwa medula. Cheki ula mingia club na miwa, mistari zimekwisha zote kwa kichwa. So bas mina mada papa paripa. Papa paripa, yeah.
Twenzetu
leo ni lazima nigete tunza mwanangu.
Twenzetu
leo ni lazima nigete tunza kwa razangu.
Twenzetu
leo ni lazima nigete tunza mwanangu.
Twenzetu
leo ni lazima niende tunda kwa razangu.
Tunda
leo ni lazima niende tunda, lakini kwanza kukubeba kisha kadunga. Mashori hao maze na wazungusha, aisi machizi anakuaga na luga. Na mini mwenye mingi ya club na miwa, wadhani kumerera lakini nalima. Najifanya sizi kutrop sina ngata, afadhali mchezo kwa sofa paka. Nacheza rege rege madoba raga, ma red red when you be 40 aha. Roundi mwenda nitoke hapa, next time tuonane mwisho show wa mwaka, kisha unipate kwa mba. Ish boss leta roundi moja jama, hiyo si uweke kwa bili ya meja. Siezi amini vile club imenja. Aish
twenzetu
leo ni lazima nigete tunza mwanangu.
Twenzetu
leo ni lazima nigete tunza kwa razangu.
Twenzetu
leo ni lazima nigete tunza mwanangu.
Twenzetu
leo ni lazima nigete tunza.
Game yani vile inafaa wakikuka
kaze kwa moon we in the star. Akikuta kushtuka uko very far. Kumbuka hii umeambio na ukwamko. Kwa nyumba yako ndani tuwa wendo sonko. Kwa hivyo kiambua wupu mguze radio. Ambia tirani yako toa banze masikio. Na tudoko fire kwa kia usio. Tunakatika saiza wanyama zile ziko. Tunanza na kuku tunamazia na mosquito. Wache kubambe na upunguze mawazo. Jalishika umesoda, jalishika ukonazo. Furahia maisha weka shida zako kano. Yeah. Furahia maisha. Furahia maisha.
Furahia.
Kitani kuna bash mi nafanya. Hii bash watu wawili peke ndio tunajuana. 30% walikuja kuchinjiana. 70% wote ni maget crusher. Na mount ya ucheta hivu laina nyama. Tama uku waliko na ndio nabonga sana. Ukitoka kwa kusunge kuja kume manga. Bashi kianza kuna mtu natupa luga. Sikianza kushika vile watu wanakunywa tupa. Kila kona iko busy vile watu wamezipunza. Tulingia peke yako matoka mkio wawili. Kabulingia wawili uke kimandazi mandazi. Hapa utarusha tuta ato kwa balindi. Staki maswali fanya tuwe ni kabila gani? Kauna ukabila niondokewe ni mtiazi. Furahia maisha staki kutume choka wapi.
Furahia.
Fanya nitake kuita nyanyangu na kikamba Maito na kushule za kili track ina sound kikwaito Kila mtu anagili zake. Kila moja kaumbwa tukivi yake. Tutoke inje jama tukasake. Ili mwaka mpia jo tusilale. Msipa na kuambia jo sidanganywe. Uyo boya kuhoya nataka kalazwe. Kuwa mjanjo tupata wakwa kumare. Na madhiri jo sipande masare. Msani studio mziki ndio maisha. Imekuwa miaka kumi na alba maijaisha. Producer naye anamkalisha. Na hiko na familia mzee akulisha. Na siyaku ineza fanya kili nataka. Mime mwa kuambia kile mina taka loro ya fi kushoe kubalio wajengi una mechu na kataio
kufuja mamanze katai weka lagane mziki mbaya ata ite zwe sana katai yukuna la mdeganya katai presi ya nakusanya katai urerebre kwa toi na jema mati mbaya
kujona mbuna kudungia kiwaya saa vita tu anajidai tu anakwaya ulevini ya ndio kwanza bila haya kucha raundi yako na yuko mawaya majama mtano ya limbotia fiti waka make sure ameingia tu kwa hiyo kiti saona vile haga mepiga miti barabara mtano yuza mpitiki mada plani juzi ya mekato mambao ATM na bandi kwa kuyo hao badala kataya ya rudi kwao bada na mfumilia tu mshika yao nafsi yako ifanye kile nataka mina mwakuambia kile mina taka roi kikushojo haikubali yo mgenye metu na katayo
kukua mamanze katayi weta lagane mziki mbaya katayi hata iwe zwe sana katayi yukia na mdeganya katayi preze na kusanya katayi urebre kwa toni na jema mbaki mbaya
asubi mefika ni meamka bila bala kamkeka chini na piga swala enda zangu bafu kisha mambo safi na vatini sneaker tuna vashati kisha kshkish oh sinaga marashi na kunywa kahawa ni kiteremsha kaimati nasikia kuna mtu anabisha mlangoni kwenda kufungua aka tutoka jirani wakana nipenda yu kuwa best yangu meteo sisahau leo kuniletea madafu leo ni lazima edo inanibamba tukila station na tisa genge mbaya juu nisha shiba sani kwenda kuhaso nikenda kutoka ndo nifungue mlango Besi siamini, napata mwenye nyumba na kivuli mkononi hey. Usiniharibie siku bana landlord. Umenifika kwenye go Weni tafash tu. Usiniharibie siku bana landlord. Umenifika kwenye go Weni tafash tu.
usiniharibie siku bana landlord umenifika kwenye ko we ni tafash mwenye nyumba mekubala minipamba kationi za tukuli atagomba tuloni kumbioni na pigiomoni sunu tupie mkopo
meta wena sahau siniko na lini yako
wazi nenda kwa vaite kutukuli ya ketepa kuna maza kumbele angu amezibeba mina yeye hapo na tupaluga ashanza kudai
imagine sijakula
staki ajue mukula mandazi surwa
tunakula sias na nunua pia
kisha zikimbamba nanza kuniambia
siku jui lakini nakutaka sana itisha taxi tena haraka
kufika keza kwanza ni kushtuka
tumekula sias na jalipa nyumba
sijui kwa nini mesau kukumbuka usiharibie siku bana landlord umenifika kwenye go usiharibie siku bana landlord umenifika kwenye go
DJ Schwaz, Mambo
yeah,
Bad.
Yeah, this is how I enter. My tracks left, right, and center. Gikoyo wa moranga. Wepo sneke oreta. Unatingisha madiaba. Unatunisha tenje. Unaruta kama mwenda. Kichwa yako iko skwembe.
treat me good, me African king. I'll be a queen from Jamaica. I'll forgive you, not teach you how to. And when you're stressed, I'll make it better. I'll rub your head, massage your shoulder.
Never met an empress like Kalian. Feel love me one weird pandarin. Ecstasy she one get with that stream. One fig be a little taste of me game. She grind properly when she wine in front of me. Show me that truly she be Jamaican and know a thing. Dirty wine and everything that I come with it. Come and with me it. Love it when she say, said she want a man who be faithful. She don't want a man who be so ungrateful. She don't need a love for be painful. More time for your heart she be grateful.
Why you really wanna say
she want a man who be faithful. She don't want a man who be so ungrateful. She don't need a love to be painful. More time for your heart, she be grateful.
Other than both, other than them.
Than most, me song make the girl them wine and tear them blows. I'm better than most. Girl them semi fine and them wine from the rhymes. I'm better than most. Me song make the girl them wine and tear them blows. I'm better than most. Girl them semi fine and them wine from the rhymes. I'm
better than the wall of them. Better than the ballers. I'm better than the wall of them. When them semi step man, I shine than the wall of them. Learn something. Gangsta not afraid of them. Girl them love it when them see me perform. Driving mad and them never stay calm. Gangsta loving that the girl them a want. We give it to them like a raging storm. Make the girl them cross bust so wine and break off. Gangsta not run from the girls we not take off. Dressing a designer clothes we don't knock off. Straight boy. See me a say.
Badder than most. Me song make the girl them wine and tear them blows. I'm badder than most. Girl them semi fine and them wine from the rhymes. I'm badder than most. Me song make the girl them wine and tear them blows. I'm badder than most. Girl them semi fine and them wine from the rhymes. I'm
hotter than fire. Hotter than them all admire. Gangsta make the girl them all perspire. We make the girl them bust and tear them attire. Make the girl them wine and dance till the morning. Rock out my girl who no force, no wine pon it. Work it out as I'm watching and balling. Wine pon your head up and flow you are crawling. See we love it when the girl them bust the wine. No man can resist where we no find. So deep it low girl, work your waistline.
For me the girl them bust the wine.
I'm better than most. Me song make the girl them wine and tear them blows. I'm better than most. Girl them semi fine and them wine from the rhymes. I'm better than most. Me song make the girl them wine and tear them blows. I'm better than most. Girl them semi fine and them.
It's a good one, baby. Baby, be like it come me sleepy baby. Me na divanya gani go sleepy baby, me na kitu baby. Ganji ko kwa simu ime zima baby. Me upika gama shona blackie baby. Blackie baby, blackie baby. Ona baby. Buganya ni koma jimi ni ko pege. Kuja na wa super tuna washa daily. Christoph kwa kona ana peki day. Peki day. Ona baby. Buganya ni koma jimi ni ko pege. Kuja na wa super tuna washa daily. Christoph kwa kona ana peki day. Peki day.
Ega maji. Ega maji. Ega maji.
Niko fiti oi, napiga chain mbili kama titi boy, napiga rhyme nyingi haziishi oi, napenda vile unacheza ni kama ni toy. Niko maji kama ile swimming pool. All the ladies are cute, ala. Plus I think they cool, alafu. Buganya wapi eye drops, minae kuona mbele sioni kitu boss. Buganya leta eye drops, minae kuona mbele sioni kitu boss. Na try 504 pujo. Na hapo nani ni mande mwacha fujo. Oh, kuna alcohol blow siyezi shiba mini besi ya motuno.
Nigga maji. Nigga maji. Nigga ma, nigga ma, nigga ma, nigga ma, nigga maji.
Wake up, 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 w
mimi utadhani mimi ni tangi. Macho nyekundu imegeuza garangi. Unanijua ujinga misitakangi. Unanijua takimiwa na uwa mini kamea. Utadhani mimi maua jina kubwa. Nadhani unanijua so kikundi serikali. Basi nani anaswali nani ngoma ingine kali. Nani tamu kama sali. So miweka watoto tumina weka. Niko Tribeca niko gauge tuna waka nataka kuteka. Kisha niingie Kenya tukuweka. Najifanya ni medos, kumbe nongeza kadoza. Asubuhi ikifika na rudu tu pale pale tu.
Nina mapesa nimeweka kwenye uolenje. Kuna msupa amepoteza makibenje. Nina kitu kwenye boxa kakonje. Kuna kale kabaruta pia kakonje. Unakaweka gasa na kibondo wakanafanya. Miwagana wakusanya wana nitaka buganya. Nabadilika kaka milioni tubonge. Nasema tubonge, acha nigonge. Wanasema ninabo, wanasema sinado. Teki after every show na wakopesha gado. Na mafanzu wanasema buga umewasho. Ama fala kuna kitu wanaweza ganisho. Niko viti jo, niko viti kido. Wanacheza ligi ndogo, minacheza ligi zo. Mina pena DJ vitu digi tena vigi zo. So
definition yangwe ya manzi sexy. Ni ule manzi anafanya kazi. Angoji cheli kumpatia ganji. Undo manzi mina penda. Manza kona style anajua kuva. Manza kona fashion anajua kunga. Yanu kimono nasikia tuku mtaka. Undo manzi mina penda anajua kupika. Mchuzi mzito sika mungine juzi blanda. Alinipikia kweli amjo. Undo manzi mina penda. Manzi msafi sana sana yulu penda piga mswaki. Sekidai kiss. Unasikia utoke nduki. Undo manzi mina penda. Manzi kahuro quality kahizo. Manzi mina penda ni manzi kahuyo. Undo manzi mina penda. Manzi kahuro quality kahizo. Manzi mina penda ni manzi kahuyo. Undo manzi mina penda.
Mina penda awe chali kitu. Siwa kuitwa matanga ndio watu walie. Chali amesimama ameungadi aga. Ndiyo chali mina penda. Chali anajiweza, amejibeba. Si yule mnyonga kiona jogi anaheba. Chali ana kasoro, ana kokoro. Ndiyo chali mina penda. Chali anakeja, siku lala kwa mabeshte. Bed moja watu sita, kila siku ni vita. Chali msafi, tena si mlafi. Ndiyo chali mina penda. Ameshave makwapa, siku nuka jasho. Chali anabuti nikiwa na SSP. Chali mromantic, Johnny ama Nikki. Ndiyo chali mina penda. Chali kaa huyo kwa nitika hizo. Penda ni chalika huyo. Huyo ndo chalimina pepe. Chalika huyo kweli tika hizo. Chalimina penda ni chalika huyo.
Maisha na tubamba sisiri. Sisiri. Maisha na tubamba sisiri. Sisiri.
Na blessings zote umetupatia. Kufika miaka 30 si mchezo. Kufika hapa mali tumefika si mchezo. Na kumka tukifupa kambui na uma. Tukikula skuma mpaka tumbo inafura. Ama tika boss wa bungome metushika. Yoni sauti yangu kwa CD ya burudia. Hatuna machine lipia studio time. Klemot kuna tours ya kurekod waza ni run. Easy vocals na sound safi. Time kuisha na misingo wa mtani. Mungu ametubless kuna keyboard yetu sahi. Ametubless kuna studio yetu sahi. Ametubless na disimamia sahi. Na imetubless zaidi na masikio watu mtani. Wesi nazo vile kufresha watu ni ngumu. Kwa hivyo kabla tutengo mba na shukuru Mungu. Na familia zetu kutupatia nguvu. Na kusoma nyuma yetu kwa industry sumu. Tuna hustle jama chuki ya nini. Tuna jaribu jama ngumi za nini. Mapromote ingine ndio wako na nja. Kwanza busi wanafuka boda kajagwa. Aina noma mukumbuka mvumilivu. Akijamini sana ya ulambivu. Wanasema kope doko na sisi. Makamza nimelea amili. Maisha na tubamba sisiri. Sisiri. Maisha na tubamba sisiri. Sisiri. Siringi. Sisiri. Siringi.
minus. Kwa life tulikuwa less, God akatupa B. Ikawa blessing, jeans body, Marvin. Walidhani kwa kichwa, Marvin. Tukureja 4.6, shati imelaliwa na crew 6 feet. Shati imelalia God within. Atujabunja low, ispokuwa ya gravity. Tuna fly, nikati liokota fedha moja kwa wing ya Angel Gabrieli. Price ya mimi, Bill Gates and up again. Nina take msalaba damu stay. Nipasuke mara mbili ka. Sasa sisi, sasa vipi, sablasu vingi. Cheka kipara kingi ya kinyozi. Nikanywele inamea kwa kichwa peke. Warembo wana breathe wa nyingi. Wana extra rib, si excuse ni kifail. Like I'm through time two, nita half cook. Na siyati, kaka go wa Ivory Coast. Sisiri.
Maisha na tubamba si siri.
Si siri.
Maisha na tubamba si siri.
Wanaweka chas kwa hela.
Hela, hela.
Hey.
Hela, hela.
Hey. Wanaweka chas kwa hela.
Tukipo chai, sukari kwa chakula.
Wanaweka chas kwa hela.
Hela, hela.
Hey.
Hela, hela.
Hey.
Tukipo chai, sukari kwa chakula.
Na cheki price na before purchase. Ikeko zito kwa budget, but then wanapika gideri na sili kibokoyo. Tactics au joyo. Wako chat to crazy for club. Tuko right to you left. Anaingia kwa marriage, sex. You illegal, we, isika longo longo. Mbona kutu, kenye si udu. Kila siku, sabieta itunibi katishu. Mse msoko, analia nza. Sonko, ana complain of density, okay. Uko sensitive, kila picha ina negative. Shija wezi hata, hata uwe akta wa Matrix.
Wanaweka just kwa hela.
Hela, hela.
Hey.
Hela, hela.
Hey. Wanaweka just kwa hela.
Tumi kwa chai, sukari kwa chakula.
Wanaweka just kwa hela.
Hela, hela.
Hey.
Hela, hela.
Tumi
kwa chai, sukari kwa chakula.
Circumstances, in just circumference. Ya God, sambamba na kuva vest kwa ma Eskimo. Nikuwa show, nikuwa bo. Mbwa kali electric fence. Uprotect life. Lakini hauko safe. From a nagging wife. Kila sipi na tagging pain. Ama ni recipe ya mkocho. When I'm faithful au mangi mangi. Ama unadoza lojo. Zote bure. Kakushut mbu na bullet. We uwe. Endea ule. Kabure jayo na skeleto.
Wanamega boss kwa fada.
Hela, hela.
Hey.
Hela, hela.
Hey. Wanamega just kwa hela.
Tupi kwa chai, sukari kwa chakula.
Wanamega just kwa hela.
She don't have time. Will she be mine? Will she cross my line? Today, hey, I don't believe she gonna be my wife for the rest of my life. Baby, believe when I say
yes, I do.
Baby, believe when I say
I love you, boo.
Today's my wedding day. Today's my wedding.
Yeah.
nilikuwa jamaa Sasa imebidi nikaijini kwa nikei barua Na ukupewa Tuesate kwa mafans wangu Joy Kenya Wala wanajua gatua msupport to be deadly Watu jaribu kuniangusha chini Lakini wana nivuta waezi Mwona wasani wengi Wakipanda wengi wao wakishuka na mwezi Genge ni kansa ya watu nikaa wanavuta mafegi Kude da deki mstari damu kama mtoto msheli sheli Na shukuru tuko pamoja tu mbaka sahi Tukitamba kwa radio tila mali na hii Na siesa watu wangu wa Eugene da Na kuna wengine Burundi uko Rwanda Na shukuru hizi miaka zote mekuwa na mimi Na imba ruwa nuandikia nyinyi kaisa ino nini Nini
kurasa zitoshi Wandikia ninavyo
Kuandike wewe, kauli nsikiza saina, unisikiza skuza tene Safari na jojo imekuwa ndefu, wengine mlintoka sabu sure imemea ndevu Na kumbuka jotu kilipua tao, ya basfi ya kupanda matri jotu kiwa tao Nikisalimia dem super na niambia chao, fani vile family ngeuza kwa macho zao Kuna dadeki, mstari damu kuliko matawi za pedi Nikiwa chini we ndio mtu wangu wa nguvu, isa uti ndakupa unless nge uke bubu Moral blown tete watu wa kibonga mbaya, filoto kia masho jo nikiwa ulaya Hizi miaka zote jo mekua na mimi, na ibaruwa nimeandikia nyinyi nkaisa ino nene
Kurasa zitoshi, wandikia ninavyo
Schwartz, Mambo Bad.
Concert pan them I can sing One time the stage be a pretty young thing Squat a girl staring at me face while me sing But you lose me breath on stage while me sing She had a beautiful smile got me feeling That me should watch her start revealing That me want to see her later this evening Little did I know but said she'd be willing She came straight to me Told me love tell you better come and say it when she say that She told me bear with me But me can't carry on without you when she say that She came straight to me Told me love tell you better come and say it when she say that She told me bear with me, but we can't carry on without you But she said that After you show you better come back around Tell me love child, won't you come back around Give me name and number and keys to my house Call Pammy Sally, let me know how you found Take a little time, think about your evening Would you rather have me on your evening? Give a name, love child, it's true meaning Occupy your mind from the floor to its ceiling She came straight to me, told me love child, you better come and see it When she said that She told me bear with me, but we can't carry on without you When she said that She came straight to me, told me love child, you better come and see it when she say that She told me bear with me, but me can't carry on without you when she say that She want to treat me, she want to be with me, she want to settle down and to give her me pick me Whole lip a girl, they want to come and she with me, but when a girl a come around she put her beneath me She want to treat me, she want to be with me, she want to settle down and to give her me pick me Whole lip a girl, they want to come and she with me, but when a girl a come around she put her beneath me She came straight to me, told me love child, you better come and see it when she say that She told me bear with me, but me can't carry on without you when she say that She came straight to me, told me love child, you better come and see it when she say that She told me bear with me, but me can't carry on without you when she say that She came straight to me, told me love child, you better come and see it when she say that She told me bear with me, but me can't carry on without you when she say that She came straight to me, told me love child, you better come and see it when she say that She told me bear with me, but me can't carry on without you when she say that
It's your boy Matt D
Mande, mande, mande
thing to ever happen to good music.
DJ Schwaz, Mumbo Bad.